Abakiriza mu Kristo kugambye fetuli ndiga yimba nange fetuli ndiga
abakiriza mu Kristo kugambye fetuli ndiga chide mwecho fetuli ndiga
abakiriza mu Kristo kugambye fetuli ndiga yimba nange
fetuli ndiga
abakiriza mu Kristo kugambye fetuli ndiga chide mwecho
fetuli ndiga
ulimirukanda lwenyumya ohumu kwano sembera atantegedoyo Ngoma otike mukumbutu katonawu Musamu loko lemba kakase Abamu batu yetandika na yenga mwatu bavuma Mama Ibulaimu mulusozi okutukirizo bwe yamu Tata yamu weleza ndiga endiga chechi sole chisinga yo wanobu gomfu Okwata kochi mweze siga dene zigo birira kale weba kuyetendiga Mugwano ngambye tokuba mote moti Kiriza nabatizi wa mikwano aliroko kana ye ya gano Mzango gulimo singo bubonderobu nobu tambule nabakiriza Bana gobe mezi momorinya lia chitafe mulamu Ebi sota mikambwe na yeba jikwate kumitwewe Bana alie chintwe chita techiba kulika biba na sabira na barwadi Na bone bao na mpana yogere ndi mimpia Eza moyo mutukufu mashenderebo
Abakiriza mu Kristo kugambye fetuli ndiga yimba nange
fetuli ndiga
Abakiriza mu Kristo kugambye fetuli ndiga chide mwecho
fetuli ndiga
Abakiriza mu Kristo kugambye fetuli ndiga yimba nange
fetuli ndiga
Abakiriza mu Kristo kugambye fetuli ndiga chide mwecho
fetuli ndiga
Choli siba kusi ne muguru chirisibwa choli simurula wanu ne muguru Awali ababiri, obaba satu, alivera masekati gamwe mwembiri Asaba wewa, anonyali raba, akonkona likulirwa womonjo ya chitafe Nangirira bange, nangirira, nze nangirira
Langirira sebo,
eyaze wanonga yeta kukulaba kumukono kumo labikire sebo Eyaze wanonga yeta kukufuka kukamotoka kamuwe tata Eyaze wanonga gamba nti yakoyo kupangisa muzimbire nyumba Eyaze wanonga ya kusabyo bufumbo butukufu mukolere mbaga Mulinya lya pati neryo mwana neryo moyo mutukufu Amina
Abakiriza mu Kristo kugambye fetuli ndiga yimba nange
fetuli ndiga
Abakiriza mu Kristo kugambye fetuli ndiga chide mwecho
fetuli ndiga
Abakiriza mu Kristo kugambye fetuli ndiga yimba nange
fetuli ndiga
Abakiriza mu Kristo kugambye fetuli ndiga chide mwecho
fetuli ndiga
Barabye ko nyonyo nyonyo
Barabye ko za mu Luganda ndi
Genze Nyonyi ngenda mu Amerika
Barabye koza mu Luganda ndi Dorundi
Kubulira njiri mpaka kubulira bulungi
Barabye koza mu Luganda ndi Dorundi
Na yete wirabira kusandikira mu chachi
Barabye koza mu Luganda ndi Dorundi
Mu overnight mukwano gwange tomisinga
Barabye koza mu Luganda ndi Dorundi
Okusiba nokusaba ebyo birungi amazima
Barabye koza mu Luganda ndi Dorundi
Okweyisa bulungi mbantu ekyo kirungi nnyo
Barabye koza mu Luganda Ndi Dorundi Barabye koza mu Luganda ndi Dorundi Barabye koza mu Luganda ndi Dorundi
Abakiriza mu Kristo kugambye fetuli ndiga yimba nange
fetuli ndiga
Abakiriza mu Kristo kugambye fetuli ndiga chide mwecho
fetuli ndiga
Abakiriza mu Kristo kugambye fetuli ndiga yimba nange
fetuli ndiga
Abakiriza mu Kristo kugambye fetuli ndiga chide mwecho
fetuli ndiga